Kata ni wani jali maku. I don't know.